Ekitongole ekikulira ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kibangudde abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu ku nkozesa y'ebyuma bikalimagezi n'okozesaamu emitimbagano okwekulaakulanya. Omusomo ogwo guyindidde ku kyalo Kalongo mu ggombola y'e Kalungu Rural nga guyindidde ssabbiiti nnamba era bano okubangulwa kiddiridde omwaka oguwedde ekitongole ekyo okugabira abatuuze abasukka 20 e Kalungu essimu ezaseereza n'ekigendererwa eky'okweyambisa essimu ezo okusomesezaako abaana n'okunoonyereza obutale n'emigaso emirala. Mulindo wa Jude akulira ekitongole kya Uganda Communications Commission mu bukiikaddyo n'obugwanjo bwa Uganda asinzidde mu musomo ogwo n'okuwaayo satifikeeti eri abatuuza abadde mu musomo n'ategeeza nti balina essuubi nti enteekateeka eno etuumiddwa ICT skilling yakuyambira ddala abatuuzi naddala mu maaso g'ebyalo okwetuusaako obuweereza nga beeyambisa ebyempuliziganya n'emitimbagano.
Naye leero tukomyewo tubayigiriza ate tablets ezo ze twabawa bazikozesa batya okwekulaakulanya mu mbeera ez'enjawulo ebyokulima ebyomulembe obikola otya ng'okozesa intaneeti, ebyobulamu obikola otya okozesa intaneeti, okozesa otya intaneeti okutuuka ku services za gavumenti PDM, okusasula misolo, kugenda mu banka, kusasula fees.
Abatuuze bazizza ekitongole kya UCC nti okugwa baweereddwa bujja kweyamba nnyo okukyusa obulamu bwabwe.
Erinnya Kahali Ekigozi, kandi mutuuze ku Kalongo. Twebaza nnyo UCC abatuleetera tablets zino, tuyize engeri ki gye tukwatamu amasimu ago, engeri ki gye tugakozesa, tuyize okunoonyezaako akatale kubanga ffe tuli balimi, tuyize okunoonya akatale wamu n'okunoonya emirimu kubanga ensi eno ya kuyiba. Tugenda kuyiribira kuno ku masimu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, tuli basiimu. Tugenda kwekulaakulanya nga tuyita mu kitongole ki, nga tuyita ku masimu gano ge batuwadde.
Muwonge Beka atwala ebya tekinologiya mu disitulikiti y'e Kalungu asaba yavanguddwa okweyambisa obukugu obwo okuyigiriza abalala.
Amagezi agafuniddwa leero bannaffe abamu bavudde ku byalo eby'enjawulo wadde twayagala Kalongo, naye omuntu yenna adda alina tablet omuntu yenna adda alina essimu tubadde tumukkiriza okujja n'akola kinaabiza omusomo. Tusuubira bajja kugabanyawo ku magezi ge bayize ku bannaabo abalala. Omusomo gubaddeko n'abalimisa, tusuubira bayize engeri gyebasobola okunoonyerezaamu kuba abalimisa batugambye endwadde zonna ku mutimbagano kweziri n'ebizibu byonna kweziri, tubayigirize engeri gyebasobola okumanya ekirwadde ekikutawaanya kirungi nnimiro yo, kirungi ekisolo kyo, ekyokulala ekikisingira ddala obulungi, bayize engeri y'okunoonyaamu obutale ku mutimbagano.